banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe unamanzi, buza sengifikile. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile. Banike nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe unamanzi, buza sengikhili. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile.
Mina sengifikile, bathi bani jimi. Bathi bhekelela bukelela sezithulile. Zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi. Nale content ibalela mihlali jimi. Mina sengifikile, intwana encane jimi. Bathi bhekelela bukelela sezithulile. Zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi. Nale content ibalela mihlali jimi.
Banike nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Msabe unamanzi, buza sengifikile. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile. Banike nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Msabe unamanzi, buza sengikhili. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile.
Uyababona labafana benu nangenka ngoba ngale sumbula kuthebo ngathanga ikombi correct khulule kungasa sa sa ngoba jumpers soba lasta ukula bomba isuke nabo data imoto mayituma ayitume 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 mayituma mayituma mina sengifiki bathi ntwani jimi bathi bhekelela bukelela sezithuli zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlali jimi mina sengifiki intwana encane jimi bathi bhekelela bukelela sezithuli zonke bezikhuluma kakhulu sezishimi nale content ibalela mihlali jimi.
Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Banike yonke into abayifunayo, bakhokhele banike yonke into abayidingayo. Somihlasele ngathi khona osithumayo, somihlasele ngathi khona osithumayo. Nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe unamanzi, buza sengifikile. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile. Banike nonke funa le content ibamba so, nginidishele nonke. Mina ngisokalazi, sokala zonke. Mina nginjengamanzi, fika abatonte. Umsabe unamanzi, buza sengikhili. Ngifuna bazi babane kikithiki. Bekela phansi ngibalande sengikhili. Abana chance bajele sekushubile.